VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Atak Abe Hanga Jimatat, Galgalakisa, Salama for a Kadel Abe Hanga Sasadit, Metro Bandi Kurasagal, Dig Demilam of Dig Demishanarat, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Oromo, Amajelkap. Nagan King Halala Bakaranut a gave Fatajutan Maratisanaga who gave Fatota Kenya Tamultan, Jimat, Hagaye Dig Demisadi, Barakumalam of Kurasadit, Kesumesitun Kesanara. Antu jube horat
kanodu dubisumwan ina modandi tiragefa totagenya kamoltan kandran ministry di mala kesatti angawa olana turan Johnny Carson Ethiopian akumad nagdeshet interkanfatte siyasanis grafulrat tarkanfachu qabdi jedane dubatan matoto darra kesatoko
galato minamo abat demokrasuma ummata oromo partle mormitu biye kesajran kanem bro walin hariro qaburrat maljeda Boded Esna, Ipsa Presidenti Nano Oromea, Obula Mama Gersa Sabahima Biekesaf, Kenanile, Garaboda, Eata, Angat Murasaganta Kenyat, Nolin Turajana, Amagutuma Oduf, Namo.
Ega Mumich Minister Ethiopia, Aile Mariam de Stalin, Taitagal Kisud of Talagal Fatani Boda, Motuman Ethiopia. Labsi ero muddama labsu salal chise kan gafataman kaduran ministry imala United States kesatti gargara ministera kad imot Africa turaniv kanama United States of Peace kajeramu dabata kesa ujjetajiran Johnny Carson gafatamani beyond Africa baye cimotan kesa tokko katat Ethiopia kesatti kanama gaddisisu siyasan biyatti akadinagdeshe galafud durati kanin tarkan fatin taw hubachisan
regrettably politics of the country
kanama gaddisisu siyasan biyatti akadinagdenshe bana after kan fatate baye fagate demet indemne wagota kunnalama walakka dabran kana kesatti Ethiopian gurmu sabtika tigrotatin unfatamte turte lamiwan tigray biyo ummata gara miliona ibba tokko qabu keessatti ibbarra tari arka shaniif torba qofatu ta'ani jirani olaantummaa yookaan ibba aangoo guddaa biyyatti keessatti agarsiisan sablammoonni biyyatti keessatti guguddoo ta'an lameen ummanni oromoof ummanni amaaraa deemsa siyaasaa biyyattiif aangoo mootummaarraa akka moggaatti qoodamanii jiranitti itti dhaga'amaa jira jedhan Johnny Carson itti fufuudhaanis ennaa dubbatan filannoolee marsaa sadii biyyatti keessatti geggeessamanirratti hirmaannaan mormitootaa baay'ee garbuu isaa dubbatanii jiru waggoota 15 dabran keessa hirmaannaan mormitootaa dhibbarraa gara 25 kan ture gara dhibbarraa 0tti yookaan immoo duwwaatti garbuu isaallee dubbatanii jiran kanaaf gamaa oromoof amaaraatiin moggaatti qoodamuun sun furmaata argachuu qaba kanaaf Itoophiyaanis fooyya'insa siyaasaa argamsiisuu qabdi jedhanii dubbatanii jiru Johnny Carson. Kawaajjirri isaa guddaan magaalaa London keessa maadheeffate jaarmiyaan mirga dhala namaa falmu Amnesty International haala qabinsa mirga namoomaa biyyoota addunyaa 159 keessaa kan ilaallateen gabaasaasaa waggaa baasee jira. Itoophiyaa laalchisuudhaanis aangawoonni mootummaa mormiilee uummataa waggoota bara 2015 irraa jalqabanii bulchiisa naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti geggeessamaa turanirratti gaaffilee ka'aa turaniif deebii kennuudhaaf waadaa seenan hojiirra oolchinee jedhee jira. Jaarmiyaan kun Amnesty Internationalitti qorataan qabinsa mirga dhala namaa biyyoota gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Teklee Itoophiyaa laalchisuudhaan qabiyyee gabaasa Amnesty keessatti barreeffame sana innaa ibsan.
ኢትዮጵያን በተመለከተ ያለው የተቀመጠው ነገር ባለፈው አመት
ኢትዮጵያ ላልችሴ ወንኒ ለፋካየሜ ጅሩ ወጋ ደብሬ ጨብንሰው ወምር ገደዳ አከሙለ ተነገርሲሳ ገባሳ ወጋኩን ሃሉ መከናን በከወነ ደዳ ከሰት ከሱማ ሁምኖታ ነገኛቲን ነሞን ሄዱን አከጀሰመን ከነረቲስ ሁምኖኒ ነገኛ ጨብንሰ ምርገ ለነማ ራውወተን ሰናፍ አከት ጋፈተማን ተይን itti gaafatamtoota gochuudhaafis gama seeraatiin tarkaanfiin fudhatame akkan jirra agarsiisaa jedhan itti fufuudhaanis gabaasa sana keessatti kan baay'ee guddatee mul'atu jedhu qorataan mirga dhala namaa kan Amnesty International Fissaa Teklee
በጣም ጎልቶ የሚወጣ ነገር በተለይ
ባዬ ከምበዬ ሙለቴ ኬሱማ ገባሳ ወጋሰነ ኬሰቲ ጠለቶ ቶርሞ ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ኬሰ ጅራተን ረቲ ከራወተሜ አርያተማ ጉዳፊ ቄውፊራ ፎንቆልቸሙዳ አኩመ ያደተን ጅጅጋ ቶጎ ውጫሌ ደጋቡሪፍ በከወናኖ ሶማሌ ኬሰ ጅረን ከብሮ ኬሰቲ ለሚወን ኦሮሞ ገሪንሳኒ ከን ጠለተኒ ጉደተን አቺ ኬሰቲ ተይዩ ሰበባ ለሙማ ሳኒቲፍ አከቡቃን ታስሰሙ ሳኒ ገባሴ ጅራ ገባሳንኩን ከነመሌስ ለሚወናኖ ዳንጋ ለሜኒ ጅራተን ኡምኖተ ነገኛ ኬሱማ ኡምኖተ ሶማሌ ልዩ ኃይል ጀደሙን ቄሳኒ ራቡቃ ሰሙ ሳኒስ ገባሴ ጅራ የሮ ገባሳንኩን ቅንዳወቲ ወልማ ገለቲ ለኮብ ሲነሞተ ቡቃ ሰመኒ ኩመ ኢበሸን አከታኒ ከዱበተሜ አመገሩ ሚሊዮነ ቶኮ ገየጅረ ጀቹዳን ቀብዬ ገባስቻ በሊናን ይብሰኒ ጅሩ ቆረታን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኩን ፓርቲ ሙርሚቱ ኢጆን ከጀቡቲ ሃሮምሰ ዲሞክራሲፍ ምሶማ ጀደሙ ኤገፍለኖ በረኩመ ለማፍ ኩዳ ጃብ የትኬ ሰት ጌጌ ሰመኬ ሳበይ ቦዳ ፍለኖ ሴራቱን ቶታ ጅማተ ዱፉ ጌጌ ሰሙቲ ካኒርማቱ ተውቤክስ ሲጅራ ጀቡቲ ኬሰት ፍለኖ ነቀቀበይ ሳብ ወለባዋን እንተይን ፍጀቻ ረኮ ሴራቀበይ ሱማ ረኮ ሴራቀበይ ሱማ ዲሞክራሲ ረኮ ሴራቀበይ ሱማ ፓርላማቱ ጅራ ጀራ ኦገናን ፓርቲቻ ዳህር አይመር ፋራ ሞቱማን ቢየቲ ወሊገልቴ ዱመ በረኩመ ለማፍኩ ደፉርራ ፓርቲቾ ወሊን መለቴ ሰት ዴቤ ወጅር ኦልቹዳን ኮሚሽነ ፍለኖ ወለባ ሁንዴ ሱሳ ዱበተን ይጅሩ ቃምኒ ወለምኒ ዴምስቸ ሰገሌ ከንንሳ ተዋቱን ጅሩ ታናን ፍለኖን ሱን ከኑንዳ ኢርማቺ ሰጀረኒ ምርከኔ ሱን ራክሳዳ ጀነን ይጅሩ ኦገናም ሞርሚቶ ኩን ወዱና ማፍቀምኑ ከኑማ
ከነገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኮሬን ግዱ ገለሰ አበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ወልገይ ከለሰ ገገሴን ፈየደሙማ ኡመተ ኦሮሞ ቢየኬኛ ድረን ድጎምሱፍ ጅጅራማዋን አከናኖፍ ቢያት ጀልቀበማን ጫላት ለፈቀብሲ ሱጀቹዳን ጅጅራ ረመዲ ሆገንሳ ጎቹሳ ከለሰ ገባሱን ኬኛ ነያደተማ ከንከለሰ ኢብሰኑፍ ኬነን ዋጅራ ዳዲዮ ግዱ ገለሳ ተሆገና ደሜ ያደ ኡመታፍ ፓብሊሲቲ ኦቡካሳውን ጎፌ ፓርትሌ ሲያሳ ናኖ ኦሮሚያ ከሰሶሶ አንወሊን ሀሪሮን ቀበን ማለከፈካቱ እስክንድሪፍ ኢብሰኒሩ ዳበት ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ኤርገዲኛ አስ ፓርትሌ ሞርሚቱ ናኖ ሰነከሰሶሶ አንወሊን አደዱማን ቀበን ኢጳታ አዴም ያደወን ጀደመን ከነማጅሩ ፈከኛፍ ዴኘ ኮሬን ቡልቺንሰ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ከነንቱራን እናሳን ሂዳ ከሳ ገለክፈመን ስመና ኢሳኒፍተ ነሞን ሀንጊቶኮ አከፈከኛ ትካሱ ቀበተማን ማልቱ ዴማ ጅረጀቹን እስክንድር ጋፊ ኤስኤፍ
በኦሆዴድና በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው የመስመር የፖለቲካ መስመር አይደለም የተጠበበው
ዳዱ ኦፍ ፓርቲ ለፖለቲካ ግዱ ከጅሩ ዳንዲ ሲያሳ ሚቲካ ዲፓቴ ሃላ ሪሮ ኡላጋ ጅሩቱ ሰልጣታ ዴሜ ሰበሚንሳስ ቢየቶኮፍ ኡመተ ቶኮ አንቀምኑፍ ቢየከናፍ ኡመተ ከናፍ ፍልማተ ጀኔ ዲሳጅራ ዴምሰ ፍልማታ ዲሱ ከሰት ካንኮ ቆፋቱ ስሪ ዋንቴፍ አትፍለኖ ቀብዱ ዲሱ እንደንዴሱ ጀነ ወልተጂጅሩ ዲጲሱን ኑረንጅራቱ ወልተጂን አበለቱ ያደወንጅራን አቻ ሳባን ፈልሚረታ ገገስኑ ኡመን ኢሰወያዋተ አፍለቱ ሲያሳነቱ ሲቤካ ከሳባኑ ኩን ዴምሰ ሲያሳ ቦደታፋፍ ገነመ አርክሱዳ ከንጀሩዳ ጀኖን አዱዎ
ኦቦ ካሳውን ጎፌ ያደሳኒት ትፉፉዳን ፓርትሌ ሲያሳ ኢላልቺሴ ካፋኦን ኦፒዲዮ ኦፒዲዮንስ ካፋኦ ተኡንደንደው ጀደን ለማኑ መለ ሲያሳ አዳዳ ሰገንታ ሲያሳ አዳዳ ቀበነ ሶሶ አጅረ ጀደኒሩ ሰገንታ ሲያሳ አዳዳ ታይዋን ቀምኑፍ ጀጅ ቦሪስታናን ወሊገሉ እንደንደኙ ገሩ ጀደን
ተወዳድረን ተፎካክረን ስልጣን ለመያዝ አንዱ አንዱን ጥሎ
ወሊንዶር ጎምኔ ወልፈልሚኔ ቶኮ ሰቶኮ ኮፊሴ ፓርቲ አንጎ ቀበቹ ፎጀታ ጅረኑቲ ኩን አክመ ጅሩቲ ተየ ገሩ ወልተጂን ኦጀቹን ኒደንዳማ
ዴኘ ከነ ድረታን ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉድና ፓርቲ ሳኒ ወሊን ቀጥ ይሰድረት ማሪያቹፍ ጋፊ ኤስኔጅራ ከነስ ገመኮሬ ሆጅራዎች እስቱ ኬኛን ሙርቴ ኤስኔጅራ ጀዳን ገመኬ ሰኒን ሃልኩን ማልረጅራ ጋፊ እስክንድር ቱሬ
የነሱ ጥያቄ ሳይሆን በእኛ በኩል ጥሪ ያቀርባናል በእኛ በኩል ከኦፌኮም ይሁን ከሌሎች
ጋፊ ሳኒ ኦሶንታኔ ገመኬኛ ዋሚቸጎኔ ጅራ ገመኬኛን ካፋው ሳተው ፓርቲ ለ ፖለቲካ ከነምብሮ ወሊን ማሪያቹ ዳፍ ካሮር ፈኔ ጅራ ቀብጢለ ሰዲሚቲ ሰዲ ኦል ዮቀባተንለ ኢረቲ ማሪያና አጀንዳን ኩን ስሪዳ ኩንሞ ስሪሚቲ ጀዱ እንጅሩ አጀንዳን ዲያቴ ስሪ ተው ኢየሱሳ ሃለ ቀበተማ ቀበነ ዲያኔ ኢረቲ ሁንዶብኔቲ ከኑ ኩፊስኑ ገሩ ያዲ ገማሳኒቲስ አዱፉ ሃደገ ፈተሙ ኢረቲ ፈልሚን አገገ ፈሙ ፋይዳስ ቀበዮቴ ማሊፍ አካ ፋይዳኑ ፍከኑ ኢንብሰን ዮም ፈየዱ ተይሞ ማሊፍ አከም ፈየን ኑቲስ ኒብሲና ከናፍ ያኒ እንጅፈተ ዳንታብ የቲ ከራ ኤክሲሱ ደንደውድን ወጅረ ኦልፈማ
ወጅረ አበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ግዱ ገሌ ሳት ሆገና ደሜ ኡመታፍ ፓብሊሲቲ ኦቡካሳውን ጎፌ አከጀረንት ፈከሱ ፍቱንታን ማሪፍ ቆጲዳ ኑቲ ጀረን ፍለኖ ሃራ ኤኝገገ ስነጅረ ዋንታይፍ ዋኢንሰና ባየኑ ጄቁ የሮንሳ አከስ ጀዴ ሙርቴሱ ነረክ ሰገሩ የሮ ገባባ ከሰት ገረመሪት ሴን ነጀዴን አብደዳ ጀደን ሰዓቲን መገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶኮ ተኤጅራስ ነው ብራሞ ዋሬ ረደርቤ ሳኩዳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶኮ ወለይ ከናን ሰገንታ ፈትጨይ Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, oh, tell me, heaven is under the earth. ወሌ ቦብ ማርሊ ትሬ ወል ቢየን ተሰልጣቱ ጀና ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ከረጌኝፍ ዱብስነራ Abbati demokrasumma ummata oromo guyya kalesa jijjira ango gochu salal jise gabas neture presidentin motumanano oromia obbula mama garsa ibsa television obn if kalesa kenan jallan netu cumfedes
hoganni kenya mal fakkachu qaba attamitti hogganu qaba sajeduratti mari ero dera fudate gagge sature kajedan president lamma magarsa koreno jira wachistu daba kallatti kae buura godachudan koren giddu gale sadaduo murti murte sejedan hala bilchina fi itfufinsa qabun gafi ummanni kenya baraderaf kasature buura godachudan qabsa maturu akkasumas hala tigagge famulala turre jedani
sadarka nanno sat of dende ofin obulchudaf brother bemmo fayedama dinagde akanne tau daf gafi gudda qaba bebu gudda qaba lamafa federalati sakasuma hoggan sakesat koda fudachudu watunta in gae hoggan suma fudate hogganu akkaqabu gafi qaba gafi kun gafi matakenya kofatunta in gaffi daba kenyatis
gaffi ummata kenya kun akagal magau gochu qabna kanaf ummata kenya walin tane qabso kara demokratawa afisera qabesata en gaggeessa turre kajedan president lamma magarsa qabso guddan fuldura kenya jirajedan sadarka federalatti qoda hoggan safudachu qabna yero jennu kananno oromia ganne yokan daganne miti biya kana kesatti samni kun qoda hoggantumma yero fudatu kara maqagari qabuufi bu'a qabeessataen akkanitti hojjechu dandau fageesani yaadun barbaachisaadha jedan gaafinu matakeenyas hoggansa federalaa kesatti waannu malu argachu qabna yero jedu gaafi moraliifi dinagdeeti kajedan president lamman nutis kun ta'u qaba jenne amanna jedan
boru namni nanno kanarra daba kanarra hoggansa federalaa ta'u ummata oromoodhaaf faayidaa dinagdee qobaatti dhuunfaasaatti fidee fi kennaa fi jennee miti kan abdan namni tokko nu keessaa ba'ee hoggansa federaalaa keessatti biyyattii hoggannuu isaa jennu maal ta'a taanaan sabaaf sablammii hunda ija tokkoon qixa tokkoon walqixxummaadhaan haqa qabeessummaadhaan hoggana jennee aman kanas ta'uu qabeennee taman kun akka inni ta'uufis kan nuti qabsoofne akka nama oromoo bakka bu'ee achi taa'utti immoo. Maqaa saba kanaas kabajaaf ulfina saba kanaas eegee walqixxummaan biyya kana keessatti akka dhufu haqummaan akka biyya kana keessatti dhufu taasisuutu irra jiraata inni aban kun ta'utu irra jiraata ulfina saba keenyaa fiduu kan dandeenyu waa hannee saba keenyaa fiduudhaan itoo hin ta'in warra haqaaf hojjennu warra dhugaadhaaf hojjennu warra walqixxummaadhaaf hojjennu taane biyya kana keessatti carraa nu qaqqabde keessatti kun akka inni ta'u dhugoomsuu yoo dandeenye. Ulfina saba kanaaf hin irra jechuudha kabaja saba kanaaf hin irra jechuudha kanatu ta'utu irra jiraata jedheen abdaddan.
Har'as geenyee hawwii fi fedhii ummata keenyaa naaffisuun qabnu dheebuu ummata keenyaa naaffisuun nurran jiraatu waan ta'eef tasgabbiidhaan yeroo kamiin iyyuu caalaa koreen hojii raawwachiistuu fi hoggansi keenya qalbii fi yaada tokkoon elaaf elaameedhaan wal dhaga'ee tarsiimoo lafa kaa'ate tooftaatti milkeessuu dandeenyu irratti dubbannee jedhan kunis hogganni tokkummaa qabaachuu fi gaaffii uummataaf deebii argachuu of keessaa qabaa jedhaniiru. Ituu waa'ee federaalaa laalluu kan oromiyaa ammoo dagachuu hin qabnu jedhu pirezidaanti lammaan.
Rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee mootummaan naannoo oromiyaa of danda'e bulchuu danda'uun. Injifannoo guddaa tokko jennee yaadne tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiiyyuun alatti dhiibbaa qaama kamiin iyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuumaluuf nuumaluutiin deemuu danda'uun carraa kana argachuun bilisummaa guutuu kana argachuun danda'uun akka mootummaa naannoo oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nu laata jennee amanna gaaffiin keenya inni guddaan. Keessuma gaaffiin dinagdee gaaffiin saba keenya tokkoomsuu gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miillaa kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii caasaa mootummaa naannoo oromiyaa miillarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramni amma dandeenyaadha maaliif dura oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya maddi aangoo keenyaa oromiyaadhaa fi saba oromoodha.
bilisummaa guddaa amma argannuun hojii dinagdee irratti yoo hojjennu rakkoo uummata keenya ganda keessaa kaasee jiru hiikuu dandeenya ka jedhan pirezidaanti Lammaan waan karaa adda addaa nu takaalee hamma fiiguu dandeenyu akka hin fiigne nu ittise sana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee abdannaa jedhan. Kanaafis Oromiyaa irratti fuulleffachuun barbaachisaadha jedhu.
Yoo asitti jabaanne, yoo asitti cimne, yoo asitti tokkoomne, yoo asitti sammuu tokkoof, yaada tokkoof, qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabanne hojjennu sun karaa fuulla'aateen karaa fagoodee yeroo gabaabaa keessatti hankaakuu hin danda'u, yeroo gabaabaa keessatti cabuu hin danda'u. Kan kana cabsuu barbaadu baay'een jiraachuun mala ta'a. Kan kana karaatti hankaaksuudhaaf hojjetu baay'een jiraachuun mala ta'a. Garuu uummataan yoo utubame. Mootummaa cimaadhaan, saba cimaadhaan, dhaaba cimaadhaan yoo utubame eessayyuu deemuu hin danda'u waan ta'eef waan Oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdanna. Boruufis yoo ta'e waan ta'eef hoggansa cimaa Oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaaf immoo akkuma tapha kubbaa miilaa wannoo keessa galanii eenyu eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa fidaa, eenyummoo eessaan yoo taphatetu irruma caalaa bu'aa san argamsiisa ija kanaan haa ilaalluudha.
Eenyuun keenyayyuu eenyuurraa fooyyofne yookaan gattaane otoo hin taane akkuma kubbaa miillaa eenyu iddoo kamirratti taphachuutu bu'aa caalaa gartuuf argamsiisa milkaa'inattis nu baasaasa jedhu ilaallee jedhan. Kana malees ulaagaa sadarkaa olitti ka'uu malan guunnee argamuuf jijjiirraa ta'uusaa ibsan.
Dr. Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hogganu aan ittaanummaadhaan akkan hogganu murteessinee jirra koree giddugaleessaa keenyaatiin. Kana hunda kan goone uummata keenyaaf nama hundaaf ifa ta'u kan qabu wanti tokko dhalatee miti. Tarsiimoo amma qabanne kana galmaan ga'uudhaaf toftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun iddirii miti, maabara miti. Siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira. Waan uummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaanne hunda itti gargaaramne hojjenna jennee akkasitti sirreeffama kana goonee jirra. Yoo kana ta'u nama tokko nama lama qopheessu duwwaa tonteen qaamni federaala deemu sun tiimiidhaan akkitti hojjechuu danda'u achi deeme immoo maal hojjeta akkamitti hojjeta kan jedhus kakkeenye akkasitti sirreeffama kana taasisnee jirra. Tiimiin naannoo irratti hafu immoo maal hojjeta hojiinsaa manaa guddaan maal isas tokko lamaan keenye. Lamaan immoo akkamitti wal dhugee wal dhaggeeffatee wal hubatee hojjeta kan jedhus akkasitti kaawwannee sirreeffama kana taasisneeti hojii itti aanu hojjechuudhaaf koreen giddugaleessaa keenya murtii har'aa kana murteessee kan addaan ba'e.
Tooftaaf jecha jijjiirraa aangoo kana goonee jirraa ka jedhan pirezidaanti Lammaan barcuma hawwuu duwwaan waan sabni gatii guddaatti baase kan galmaan ga'uu hin danda'uu jedhan tuttuqqaan garaagaraa nurraa dhaabatee. Waan yaada keenya adda facaasuun yeroo keenya nyaatu nurraa dhaabatee yeroo hojjennu kan amma fiigaa jirru harka lama sadiin fiiguu dandeenya amantaa jedhuun qabaa jedhan obbo Lammaan garuu hundumtuu qaawwaa jiru duchuuf hojjechuun akka irra jiruu hubachiisan. Eenyuun keenya eessatti iddoo kamitti hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Sadarkaa kamiin iyyuu gaafannee otoo hin taane gaafatamne akka hojjechuu dandeenyu abdiin qabaa jedhanii.
Waan namni dagachuun qabe abbaan barbaade har'a tuttuqa adda addaatiin ati kana godhi ati kana jedhi jedhee har'a kanaan hojjenna yoo taane uummata kana qaanessineerra nuti uummata kana saalfachiisneerra nuti dhiiga dhangala'e kanaaf gatii akka inni dhabu taasisnee jirra. Kanaan hin hojjennu waadaa uummata keenyaaf kaleessa galle galmaan geessisuudhaaf hojjenne har'as borus. Waadaa uummata keenyaaf galle uummata keenya qabanne waadaa keenya hin cabsinu hirbuu keenya yoomiyyuu kana hin cabsinu yoo eessattis bakka hojjennutti galmaan geessisuudhaaf hojjenne yoo ta'an immoo eenyuun hin dhaggeeffannu eenyuun hin ilaallu uummata keenya dhaggeeffannu uummata keenya saba keenya wajjin hin taane hojjenne kun yoomiyyuu irraa sharafamuu hin qabu. Har'a asiin geenye namni duuba deebi'u hin jiru iddoo kanaan geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Inni guddaan garuu qalbiidhaan karaa waan tarsiimaa ta'e irratti yaadanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ija kanaatiin nuti hoggansi dhuunfaadhaan hojjetu hin jiru amma booddee kolleektiiv liidarshiip tiimaap ta'uudhaan hojjennaan akkasittis walii gallee waliin hojjetaa jirra. Walii gallee akkasittis hojjetaa jirra waan ta'eef carraa kanaan immoo inuma caalaa tokkummaa keenya cimsanne hoggansa sammuu tokkoon yaada tokkoon qalbii tokkoon yaadee hojjetu taasisni hojjechuu qabna jennee hojjetaa jirra waan ta'eef hoggansa inni kennaa jiru keessattis dhugaa dubbachuudhaaf hoji raawwachiistuun keenya na amanee fudhatee hojjetaa jira.
Hoggana keessa kan jiru nam tokko nama kabiraa ol baasaa deemuun barbaachisaa ta'u kanaafis hogganni cimaa boriif ta'u Oromiyaaf qopheessuun nurraa eegama hawwii keenyas fiixan baasuuf kan danda'u jedhan. Oromoon warra kaan miti ofiisaayyuu hoogganuu hin danda'u jedhame fudhatamaa akka ture Oromiyaa bira dabarree sabaaf sablammoonni biroonis galataa argatanii nu bulchuu danda'aa sadarkaa jedhurra ga'aniiru jedhan.
Hin danda'amu inni boru kan ilaalamudha. Sadarkuma kanatti dhufuun akkasitti kan dhufe miti. Sadarkaa kanaan waliin taane qabsaa'onni Oromoo hundi iddoo kanaan geenyeerra. Itti aanee kan jirummoo baay'ee jira. Dhugumaan waan ta'uudhaaf hawwinu kan taanee mirkaneessinee argamuun immoo hojii manaa guddaa hunda keenyarra jiru. An iddoo tokkotti har'a yoon kufe yoon dadhabe dhuunfaa kootiin hin kufu dhuunfaa kootiin hin dadhabu saba kanatu maqaa saba kanaa eenyummaa saba kanaatiin ummata kana fuuldura buunee jirra waan ta'eef barcumni nuti irra teenyu eenyummaa mataa keenyaatiin miti eenyummaa saba kanaatiin irra teenya waan ta'eef kufaatiin koo fi dadhabuun koo saba kanarratti dhiibbaa inni fidutu jira. Kana of eeggannee hojjechuun barbaachisaadha. Wal dhutubnee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha. Amma yeroo itti gamaaf gamana ilaallu miti carraa argame itti gargaaramuudha. Wal diiguu miti amma kan nu barbaachisu. Inni isa tokko gamaaf gamanatti qeequu miti kan nu barbaachisu. Karaa kamiin iyyuu haa yaabbannu. Karaa kamiin iyyuu maal haa taanu deemnee fedhii faayidaa saba kanaa galmaan ga'uudhaaf.
Ummanni keenya dhimma kana ija kanaan ilaaluun barbaachisaa ta'uu hubachiisanii dhiibbaa eenyuun iyyuu kana akka hin murteessine dhiibbaa eenyuun iyyuu kan hin hojjenne ta'uu hundumtuu ifatti beekuu qabaa jedhan. Dhiibbaan waa murteessina taanaan saba kana tuffachuu akka ta'e qabsoo saba kanaa gatii dhabsiisuu waan ta'eef abadan hin goonuu jedhan. Kan hubatamuu qabu dubbii ija siyaasaan ilaaluu akkasumas nuti maal akka barbaannu dursinee ilaaluudhaa jedhu qe'ee ofii fi ofii ofii bilisoomsuu moo waan biraa barbaadaa jirra. Isa kana sirriitti ilaaluun gaariidhaa jedhu inni kam yoo walaboome irra caalaa faayidaa arganna isa jedhu ilaaluu qabna. Saba koo keessatti yoon hojjedhe caalaattiin bu'aa buusa jedheen amana har'as ta'e boris waan jalqabne hin xumurre galmaan hin geenye waan ta'eef jedhan. Akka dhuunfaatti otoo hin taane saba keenyaaf danne waan gochuu qabnu ituu hin saalfatin otoo hin sodaatin goonee jirraa jedhu. Saba kabajaa ulfina nutti hore beekamtii nuu kenne sana abdanne hojjanne boris akkasumaa jedhan pirezidaanti lammaan. Waan hin hojjetiin jirru waan mana keenya keessaa hin qulqulleessin qabna inni dagatamuun qabuu jedhaniiru. Dabii fi shirrii nurratti hojjetamaa hin jiru jennee yoo yaanne dogoggora gama humna keenya cimsuu fi tokkummaa horachuutiin wanni hafe jiraa jedhan. Murtiirra geenye uummanni keenya miseensi dhaabaa caasaan mootummaa Oromiyaa shakkuun qabu qabsoo kaleessa jalqabne galmaan ga'uuf elaaf elaameen hojjechuun gaariidhaa jechuun hubachiisan. Faayidaa nama dhuunfaaf otoo hin taane faayidaa saba kanaaf jecha waan gochaa jirru waan ta'eef bifa kanaan ilaalamuu qaba jechuudhaan pirezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsa OBN'iif kaleessa kennan xumuranii jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloo heerzii 15,180, 15,630, 15,770 akkasumas 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo heerzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo heerzii 2,110, 12,130, 12,140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophee afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.